mkpụrụ osisi na ana ya too, ya tocha ya mịa mkpụrụ, ya mịa mkpụrụ. Ụdara chara nụnụ elu, ọ chara ka eme ya gịnị, ọ chara ka ara ya ara ya, ọ chara ka ara ya ara ya. Ụdara chara nụnụ elu, ọ chara ka eme ya gịnị, ọ chara ka ara ya ara ya, ọ chara ka ara ya ara ya. Ụdara ka chara
eze kinko ga n'iru,
onowu of entertainment. Ụdara ka chara na ị na-anụ ya o,
onowu
egwu abụ egwu ndị ụdara ha chara acha ka m na-ekwu okwu ya
kasị nye ahụ ike.
Ndị ụdara ha chara ya mịa mkpụrụ
eze gbanye
asị m. Ụdara chara nụ n'elu, ọ chara ka eme ya gịnị, ọ chara ka ara ya ara ya, ọ chara ka ara ya. Igodo nwanne m, igodo ali anyale, oji kie mọgọle. Ụdara ga chara
igodo,
ekele kelele m comrade G, eze jobule ọ ga dịrị gị mma.
Comrade G, olu m ekele
ebuche ma n'anyị ọhụ asatọ a. Keke nwanne m na n'olu m
ezi ụka,
ọkwa gị bụ ebu chie abazon, ọkwa ngara na be nna m na-eche na m bi na blọk ama m n'ọwụ na aja. Ị nụ na vileji ịrụchara ụlọ ndị mozi na-ụta ka bilebi ebe a. Onye eze kemgbe ị batara n'ọchịchị ndị keke, ọ na-ebe onye nchekwa onye na keke na ya bịa n'ehi n'obibi akpụrụ ihe. Ọ dịbụ otu a na mbụ, ụdara gị chara acha nnukwu mmadụ.
Ndị ọma, ndị ọma,
maka na ụdara chara nụ n'elu, ọ chara ka eme ya gịnị, ọ chara ka ara ya ara ya, ọ chara ka ara ya ara ya. Ekele kelele m chi Chidebele, Chidebele agarakwa ga adịrị gị mma. Ọkwa gị bụ chairman Abatanship Post Abazon. Anya m ekele, unu nwere weight n'elu weight, mana unu anaghị ebu
weight.
Ekele kelele m ndị ukwe, oji mgbọrọgwụ mkpọ ndị ọrịa le,
ọ ga adịrị gị mma. Ọkwa ịna mma na mba 1 Blood Street bụ ọsụsụ,
ọ ga m ikuku le ikuku
afọ ọsụsụ nwale mere ike,
oji ebere agwọ ndị ọrịa
ụta agọdị.
Ọ ga ikuku nwoke ọma ye, ụdara ga achala were mpere gwa nwaanyị o, echi ka dị mma. David nwoke ọma o, ihe ndị prọfeti le ga-adịru. Prọfet David le, ụdara ga achala o, ụdara ga achala ka ọ bịa n'iru. Maka ụdara chara nụ n'elu, ọ chara ya ka ebe ya gịnị, ọ chara ka ara ya ara ya, ọ chara ka ara ya ara ya. Onye ụdara ya chara nwee diri, onye kelee achabe ya nwekwa diri o.
Ọ ga-achawa ndụ.
Ọ bụ emere nwokwukwe mee nwa n'osi ike.
Kasị nye anyị ndị iko m.
Olekwanụ nwa gbọgọ obiọma, lezie n'oge ize eche dị ukwu gị, maka ukwu achala ka ị na-ekwu. Oji nwanne m ukwu achala,
ọ chara bụ awa, ọ zi ka arawa ya arawa.
Nwanyị ọma m mgbaji nwa, ị makwa n'ukwu gị achala, ọ fọrọ ịra ya ara. Ụdara chara nụ n'elu, ọ chara ka eme ya gịnị, ọ chara ka ara ya ara ya, ọ chara ka ara ya ara ya. Ọ bụ ike na onye kịtị na ka ọ for the headquarters.
Oh, yes.
Make an electrical talk, what a bed for my name, what the IT corner.
Yo, oh, Yami.
IT can work on my own. When I'm in one day, what I got, child. When you're a man, you're a good job on it. Jam. He has all I saw. He has my new wedding way. When you got out of your own, you think I get well. You didn't mention this, you know who got you. Who was thinking that Anthony got rid of it? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Governor Levy Mani,
Prince of Great of Oakland, Governor of Levy Mani, the States.
Prince in Wokoma, okay, Jofa. I think you got what you were, and you're booking as well. Of a people, the governor, and you cannot change in a demon. I can't eat it anywhere, and you're booking as well. I can't do that, I got a good name. Of a rocky wire, of a rocky wire. My governor, Adam,
yes, is that?
Yes, the king of the lake, yes, is that the lake? A bag of one, a banana, it's a one.
Yes, is that? Yes, is
that? Yes, is that? Yes, is that? Yes, is that? Yes, is that? Yes, is that? Yes, is that? Yes, oh, Pasinachi. When you got a book here, oh, I did Jesus Bakanga, super dead tooth powder.
Oh, when
you're Chineke, because you're not
going to
go here. I did Jesus Bakanga. Oh,
I'm not touching them.
They're not just yet the king of Sloggy Water. Oh, Bakanga, I'm not a channel. I'm not a come here again. I'm not a come here again.
Okay,
let's go to Quakai.
Okay, Simon.
Oh, and I 76 up for your hidden business.
Life and the rest. I'm on you.
Ochara kara yara, ochara kara yara.